It's only entertainment.
Downloaded from ilovesaidmusic.com.
Yeah.
Now my dingo.
Physics. Very good, very good.
Ndiye sacha uta ama konda antu wamba. Chifuko nde adatiringa ochuruka antu wamba. Andu wamba ama kana ni manda. Akapala mula aso wako tawira andu wamba. Chinga wacha taoneni. Chima manga muti mtima wa mundu wamba. Akadwalika alipenda rama mundu wamba. Cheni cheni chomwe ama dalira mundu wamba. Nimbambu ya chauta. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kutimu musa marira. Mkati mwakulira amumwetera. Iye alimba mtima kutimu musa marira. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kutimu musa marira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kutimu musa marira. Mundu wamba.
Yeah, yeah. Very good, very good. Everyday people, everyday prayers, everyday struggles, I hope somebody cares. Power to the people, life is unfair. Focus on the feeble, not foreign affairs. Alibe bodalira, alibe kokalira. Ama simvera chisoni akaziona pamira. Ama kumbukira munaji simtadisia. Simungata echi pangano sinu wakalatia. Kumafiga poka lamba pano ndichisomo. Mutu amba moyo wake umachuluka sikomo. Chito sikusowa palibo tegula komo. Tima buisana kumbuyo tokato kasumulomo. Mutu amba agwire ndengo wanji. Baibulo ategule machapta zanji. Mapempelo agwire ntawi zanji. Kutisisimu yendera apange buanji. Yeah, yeah.
Kuma alimba mtima kutimu musa marira. Mkati mwakulira amumwetera. Iye alimba mtima kutimu musa marira. Powona mdima achitamanda. Kuma alimba mtima kutimu musa marira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kutimu musa marira. Mundu wamba.
Very good, very good.
Stitch Frey on the board.
ilovesaidmusic.com.